Amahubo 59 verse 1. Ngikhulule ithen zami uNkulunkulu wami, ngivikele kwabangivukelayo. Verse 2. Ngikhulule kwabenza ukubi, ngisindise kubantu begazi. Verse 3. Ngoba bheka banqamekela umphefumulo wami, isiqhwaga ziyangihlanganyela, kungekho siphambeko, kungekho sono kimi Jehova. Verse 4. Ziyagijima, zizilungisele, kungekho cala kimi, vuka ungihlangabeze ubone. Verse 5. Wena kambe Jehova uNkulunkulu Sebawuthi, uNkulunkulu kaIsrayeli, vuka uphindisele bonke abezizwe, ungahawuke namunye kwabahlubukileyo, sela. Verse 6. Bayabuya kusihlwa, bahlaba umkhulungwane njengenja, bezula emzini. Verse 7. Bheka bayampompa ngomlomo wabo, kukhona izinkemba endebeni zabo ngokuba bathi ngubani ozwayo na. Verse 8. Kepha wona Jehova uyabahleka, uyabaklolodela bonke abezizwe. Verse 9. Mandla ami, ngiyakulindela wena ngoba uNkulunkulu uyinqaba yami. Verse 10. uNkulunkulu wami uyakungihlangabeza umusa wakhe, uNkulunkulu uyakungibonisa izitha zami ngokwethaba. Verse 11. Ungazibulali, funa abantu bami bakhohlwe, zizulise ngamandla akho, uzilahle phansi, Nkosi sihlangusethu. Verse 12. Izwi lezindebe zazo liyisono somlomo wazo, mazibanje kuzidleni kwazo nangenxa isiqalekiso namanga eziwakhulumayo. Verse 13. Ziqede ngokuthukuthela, ziqede zingabe zisabakho, mazazi ukuba uNkulunkulu obusa kwaJakobe kuze kube semkhawuleni yomhlaba, sela. Verse 14. Ziyabuya kusihlwa, zihlaba umkhulungwane njengenja, zizula emzini.
Verse 15. Zizulazulela ukudla, uma zingasuthi zihlala nasebusuku.
Verse 16. Kepha mina ngiza kuhlabelela ngamandla akho, ngethabela umusa wakhe ekuseni ngokuba uyinqaba yami nesiphephelo ngosuku lokuhlupheka kwami. Verse 17. Mandla wami, ngiza kuhubela wena ngokuba uNkulunkulu uyinqaba yami, uNkulunkulu wami womusa.